and Buona Samata. And it's one of the gangster.
It's Mikono, baby.
Yeah. Yeah. Tukienda Ulaya kuna Ronaldo. Tukirudi Mbagara kuna Samago. Tukienda Ulaya kuna Ronaldo. Tukirudi Mbagara kuna Samago. Asako Bagabana design to shine. Suti moka gauni to fine. Wariyala na karuche sisi tupae, mamae. Hey, twende Paris na Dubai. Nikufikishe kwa shani ya twaini. Ntanyonga tai, nitajidai. Ngai ngai. One love in the whole world. Baby enjoy. One love in a whole world. Baby, njoo, njoo, njoo ni kufunge go. Kama Samago, kama Ronaldo. Kama Samago, kama Ronaldo.
Today final, I score a goal. I play the ball just like Ronaldo. Don't you walk away from me. Never give up on me. My heart will be lonely. Dilemma. Me you till I die. Die, die. Don't last so far. Fight, fight. One love in a whole world. Baby, enjoy, enjoy. One love in a whole world. Baby, enjoy, enjoy, enjoy. Niko fungego.
Kama Samago, kama Ronaldo.
Music, baby.